Yes. FBM baby, this is not the usual music, so you listen at your own risk. Jeba de kosebo no mami government bampise fefe busi mugwanga liondi resident citizen by birth chechiri ku certificate ne kumusoro kwe kwanga nange nyina ko party. Okay, kantuke kubinuma straight banakaza debe kwanga bavira maternity rachi mumarwali roteli jagala kali empty nabasawo babula mute basasura besti mpulira mbu watuweleza mosquito nets feno tetwafu na malaria tuleka maiti singa byoweleza no birondola atlist nabo bobi bandi bifunye direct. Uganda nkadoba Uganda mpya. Uganda nkadoba Uganda mpya. Uganda nkadoba Uganda mpya. Tokala Uganda mpya. Uganda nkadoba Uganda mpya. Uganda nkadoba Uganda mpya. Uganda nkadoba Uganda mpya. Tokala Uganda government egwanga lya period abalikyakula abamu basula njala abalala tebalina na wasula naye bwembala gavumenti abakozi bosasula kinnuma kuba abamu bajawo tebalina mukukola. For example bemu bibitano bonna maki nga tubanyweza tubabaza tubawaniranki sebo gavumenti nawe kulamuko ku research mu byaddala Uganda yaffe teyetaaga fuga bweti abakozi bo tebakyalya nnyama bo balyanguzi ate buli ruca apetaiti ekula bukuzi bambisasira sente yoyo omuwi w'omusolo kuba bajiryanga ze bawangudde mu kyokolo. Uganda enkadoba Uganda empya. Uganda enkadoba Uganda empya. Uganda enkadoba Uganda empya. Twagala Uganda mpya. Uganda enkadoba Uganda empya. Uganda enkadoba Uganda empya. Uganda enkadoba Uganda empya. Twagala Uganda mpya. Gavumenti wanono wosikuwawo maxi abasuubuzi bo bennyini obasa taxi kyokka abasinga bali kulono kimanyize faxi investor yebwajja talaba na kutaxi buli omu mu nsi kiriza mbu ayinawo position bino byenkugamba birabwa n'atali wa opposition ng'ekimera be kyetaaga fertilization ne Uganda yetaaga peaceful transition. Sebo government abasomesa tebasasulwa very well kitegeeza n'abasomi tebasoma very well famire za polisi n'amagye teziri very well ndowooza yensonga lwaki tebatuyisa na very well. Uganda enkadoba Uganda empya. Uganda enkadoba Uganda mpya. Uganda enkadoba Uganda mpya. Twagala Uganda mpya. Uganda enkadoba Uganda mpya. Uganda enkadoba Uganda mpya. Uganda enkadoba Uganda mpya. Twagala Uganda mpya. Sebo government ikankuzeyo mu 2005 before TikTok live before I got a wife mwakola referendum mbu ebibiina bijjewo abantu besimbewo banna Uganda balondewo naye kati abakwesimbyeko ate obajjawo abalala bali mu makomera bambi bavundirayo kiki kyetuliko ye lwaki tobijjawo. Nze mpulira mwana bimpeddeko gavumenti mbadde soko osomeko eno peji mu nsi yaffe tetulinamu na minimum wage afunaafuna nnyo mbu n'abakuba renji ate atafuna tafunirako ddala asigala mu keji. Gavumenti wakola UPE bonna basome olw'obutafaayo neefuuka bonna bakone ekibbattaka nakyeno kifuuse kibbattaka eyali for God my country yafuuka for God and my stomach. Uganda enkadoba Uganda empya. Uganda enkadoba Uganda empya. Uganda enkadoba Uganda mpya. Twagala Uganda mpya. Uganda enkadoba Uganda mpya. Uganda enkadoba Uganda mpya. Uganda enkadoba Uganda mpya. Twagala Uganda mpya. Sebo government abantu wabamalamu essimu bikiriza kyovola bamakanisa gajjudde buli luuyi anti ebizibu wane Uganda byasukka omungi era twaddukira wa Mungu wokka we wali essuubi. Sebo government ebituluma bambi bingi bavubuka lwakusirika n'obalaba mu mayirungi emirimu wano mitono ate ng'ebizibu bingi kino okirabirawo ne bw'oba tolaba bulungi. Sebo government mbu kale waliwo by'okoze olwaiti naye kkiriza bingi ebitannaba kulwaiti nga Mukama bw'akeera n'atuwasaanirayiti naawe bannabitone baweka copyright. Sebo government abantu beebuuza tewegomba Dubai togyegomba enkulaakulana togyegomba gwe bw'otambula mu nsi endala tozeegomba nga nange kyenneegombye nkigula n'enkizza mu nnyumba. Sebo government amakubo gaffe gomafu sahowe nakawuka maaso gamyuka banfuufu incompetensi bagamba n'obulagajjavu yattisa mutabani wa Sudiru n'abalala bangi bafu. Uganda weri yetaga operation BBL kuba otunuulira kampani nga UEDCL webuuza gatu sasura masanyara zegate kako batu basasura masanyara zegafe gajako government bitoya gala tudembu na sarako oliaba ya katula mbuboto no musarako abenyanja bakaba mbuboto wabasarako wetogeri laba bubi mbubali ila kusi kosebo government abemwanyi mbu wabasarako katusabe katonda tuyambe kubina dako abali kucheyo bibibyo kabiba kogerako bagamba wabatame ya Uganda bali indadako sigade yenze pepe muziwo boya garanku era wu.